te reo irirangi o te hiku o teika, whakarongo tonu mai. Mihi tonu ana ki a koutou whakarongo mai nei, ki te reo o te hiku o teikata koutou kai pāpāho, e mihi atu nei rā ko Pākeli. Kei runga i te wae tēnei wā ko te tupuna nei, ko Peneaha i runga ano i ngā rārangi kōrero, kaua rā te tupuna e whakatāria, no reira ka pōwhiria mai rā kiuta. Kia ora e tupuna.
Tēnā koe pā. Tēnā koutou katoa e noho mai nei o koutou marae maha, o koutou kāinga maha. E tīmata mai ana ki te ahua pōkākā ana koe nei, ngari tīmata te māra maha ana mai, ka nui taku maha nei roto i tēnei whare, i taku whare. Nā, kono koe ngā mea nui i tēnei rā he mihi ki a koutou katoa. Tēnā koutou katoa.
Ai, kia ora rai tupu nei runga i te kāwai wairua, anei te herenga kōrero ki te atua e taura herenga kapua o te hikoinga o te maha o rātou. A mai ngā rā ko pahure keake tai keake raonoa ki tēnei wā. Mai anoi kona ka tāri atu ngā hihiri tangata manui te rā, kia mau mai i ngā tākoha o te rāhu te rārangatira. Anei rā me ngā kōrero mai te aroaro tonu o Ioa, mā runga mai i ngā hihiri tanga. Ko tērā ka tāria nā reira e tupuna e rāhou e rāranga tira ke anora e mihi ana nō reira ke ora anora ke a koe.
Tēnā koutou.
E tupuna i tēnei mehe mea nau hoki taua ahakoa ki te tamariki tanga pea ōwō taua mātua. E maharana koe te kupu e meanga nei e comic books.
Ai, mahara pahi ena ki ena puka puka. Ai, Captain Marvel Jr.
Ai, kia ora. Kei mua iau te tahi pānui. Pinge Comic Convention. Ko tēnei ka tū ki roto o Whangarei a te tekau mā toru o ngā rā o Hūrai. Tēnei ko te kaiwhakahairei, tēnei ko... ko Aru King, ko Aru Singh, te kaiwhakahaere i tēnei kaupapa. E hoki ana ngā kōrero ki te launchinga o ngā comic books, i ngā kōrero kei konei e meana kei reira te wāhanga māma te haere maroto puka puka ki te hinengaro ki te wairuara o ngā tamariki mokopuna. E whakapono ana koe tērā kōrero e tupuna?
Oh, e whakapono ana koe, ha? Whakapono ana te tīmatanga o mātou ao i pēnei i ngā computer nei iaia nei, ne?
Kia ora rā.
Me pērā taku whakamārama i a mātou he comic books, ngā mea i patere mai ki mui a mātou, ka hōjie mātou, ka kore whātina ki awei rai nei, ka read mātou. Koe e tērā ko te tīmatanga o te kanohi e titiruana ki te pikitia, ka read i ngā kōrero i raro. Ne?
Ai, kia ora rā.
Ka tei ka māma te pauho o te arero me te kanohi. Ne?
Ai, kia ora rā.
Ko titiru koe ki te pikitia, he aha ki ena ngā tangata nei, nā ko kōrero mai raro, ko peke tū koe ki te next box, e here ena te kōrero nei, nā e here ena i ngā koroke nei. Nā, ko ngā pikitia katoa o ena mea, wākune mahala nau ko Superman, ko Cats and Jammer Kids, Red Rider,
Lone Ranger,
ai, me tana hoa, tana hoa ko tanto ko tana ai, hoi hoa rai ni.
Ai, tana hoa ko tanto, tana hoa yo ko silver.
me te kolokera Red Rider, ne?
Ai,
e
ai.
Indian tana, ne?
Ai, kia ora rā.
Ka hoki ngā mahala ki e nā wā. Ko e au e nā ko wā mātou nei computer, nā. Ora ko lau ki mātou i whakaaro he computer hono, ka kite mātou e nama katoa ana hoki. one from one water to 110. With the nga puka puka na na waku waku cousins ya wanwi na daddy Walters ma oh kwewe na nga me e ho di ana nga hanga na ne rauri ora tu moenga
ai ai
mutu ko tola tu mama hoki a pare oh kore e tuku mawe a ne read when na puka puka daddy e ho tata tata kiki paita na moenga rauri tana moenga wana comics kore ho mai kia mātou. Putolana had a fight to fight a pucker who had a matter to take time. May want to come. Go where you have to a matter ring on your right, keep the wall, ne? Kakumia may oh, hi, Mara Nauki, where now, meh? Nah, Emma now, I were Hokkaya now, eh? Pena or a cohe comics, eh? Could a matter in Moyo kit to read?
Aye, Kula. And me wetahi anō tātou horekawi mohi o ke te riti nei tupuna.
Ai.
E o tia rātou te titiroi wērā puka puka ka kōrero haere.
Ai.
They can tell the story by looking just at the picture tupuna.
Ai, ai. Nā, ina tae rātou ki te rī, ka tahi ka pahira wātu, ko horora wātu te here, ne? Engari, pena kore tae koe ki te rī, o hau ako, titiro mārika koe te pikitia. E pupuhi ena te korokena I te Lone Ranger I tana pū. Ko mahi o mai eno picture na, he picture na, kua hinga te Indian. Nā, when I had it, when I'm at the comics. Mutu e hoa te colorful o ngā puka puka nei.
Ai, ai, kia ora, kia ora e tupu nai.
Nā, hua kara kato, roka I had it mai te black and white.
No.
Colorful e ngā pikitia, nā. Ko haere mātou te kura ko mea mai e tahi ngā koroke nei kia swap tāua wa tāua comics, ne?
Ai, ai.
Ko, nā, ko swap mātou, nā, mātā he comic wāu no Mandrake, ko mea mai kia, yeah, yeah, nā, ko swap wāu tāku nei Lone Ranger with the Mandrake, nā.
Oh, ai, kia ora, oh, aira. You know, e tupuna, pena a tāua e titiro tikana, ko te tīmatātanga mai tērā o tō tātou mātirotirotanga I te pauaka whakāta, ne?
Ai.
I te TV, ngā movies.
Ai.
Ma roto kē pēnā o ngā comics.
O, oh, puno tēnā te kōrero, he? Ka tahi uka hua I Young Harry Yane, hone, whai whakāroa nāu ki ngā comics, ne? E ngā ingoa, e patere mai ni roti tuku whakāroa, kua hua amu. Whare-whare-nohe, but engari koe wena ko ngā mea, the Cats and Jammer Kids, Mandrake,
aye, Batman,
Lone Ranger,
Superman,
Emahatu,
Batman,
Emahatu.
Aye.
Nā, I think I wewarara was a comic, I think, Sixpence.
Aye.
Sixpence Tutu. Tēnā pā ka kōrero mai weirā e ne ki te whakao hoho I a tāua. Ne? Ma mai pai te kōpū a ne te katanga.
Ai, ai rai tupuna. Engari, ko weirā āhuaranga e hari ngai putanga whakaro
ai.
Mai ngā tamarikitanga pēnai tāua mea nei. E maha ngā tau māmātanga I ainena got another 10 more years e tupuna.
Ai, ai ka hoki ngā mahara kiena. Tau mai ki te hapu e wā, haere mēna wēna comics ki hoko I nei kone. You know?
Ai, ai.
Haere mai ngā traka mau kai mai ki te toa, haere mēna ngā comics me ngā kaina. A kwano ngā kai haere mēne mārunga I te skau, nei te tiki onepu.
Ai.
Mori o mai ngā kai mo te toa o te hapu. Haere mēna ngā kai, ngā prawa, ngā... Ngāhua kai kato, ngā tini miti, wera mea katoa, hele mēna ngā comics me ngā bloody kaina, ea. And, ko horere hoki mātou, kwa tāma a new lot, ne? Number 4, or number 8. Ko kipi he hoki. E hoa, ka hoki ngā mahara ki tō mātou krani mama. You know. Pangatū e ngā bloody comics, hele Ere koutou ki wāre te porowahi o matātou.
Ai, mutu e. Koe tahano ngā wātika haere ki te whare I tēnei, te whare tiko e hata mahi, haere ki te riti comic.
Pai ana te riti te comic, ko ho mai te kuia na ko mea nā wero i atu ngā lili nei ki rote i te whare pakuna. Ke pai i te haunga, ne?
Oh.
Ka white lili sa?
Ai.
Koe tēnā ko te perfume o te whare pake. Ko aro hautaku krani mama.
Ai, ki o rara.
Koe nāno te haunga i kona he, he haunga sand soap.
Ai. Hei horo i ngā tāpā o ngā wai, ne?
Me mutu koutou te here i te mimirungi te plana. Ne?
On
the veranda, koe aki mātou e pute i te pō. I ama mātou e here i te rātaki wā te roa, te matako i te kēhua.
Mutu i te mea e tamariki tonu anō, ne tupuna e whakaro ana koe, me pēha i matako i te tahi mea, hore kauno rātou i kite noa, ne?
Pono hoki, eh? Pono hoki. Kāna te kānara, ko here koe te pangai tō ringaringa i runga i te kānara, ne, kia kau ai pinau.
Ai.
Puta atu koe ko huri mai te hau, you know, ko āta here koe, ko āta here, oi, ko pinau te kā, oh, ko mimiau i reira, ko reo e here ki te rā wahi.
Ko le haere ki a tapiti atu, ne?
Tara pepea na ngā tīni o te whare, ono ki awe ke hua. E rā mea katoa.
Ai.
E rā mea katoa. Nā nā ngā comics nei, pōna nā oki tēnā kōrero. Engari, kore koe i uku i a koe me ana, ena comics.
No, no.
Mau te comic hei uku nei tō kōtore.
Ia nau ngā mea i konei ki awe mata koe tātou te kihau e, tō tātou whakarongo atu ki o, ki o tātou tupu nei te rerio e whakarongona ki ngā cereals, ne? Me ngā momo, ngā waiata, ngā momo whakatangitangi.
Ai.
Oh, tino o kihau nei te hangau e nau.
Ai,
when the cereal.
Ai. Putu, i ngā pō hoki ko hera mai ki te kāinga o te kukrani, e ruano pono ngā radio i te hapu i e rara, e tolu rāini. Ne?
Ai.
9 o'clock ko heke iho ki te whakarongo ki ngā news. Na hera mai ki te, ki kone ko join i atu te battery ki te radio, ne?
Ai.
Ore ko hoki he power. Nā, ko right on 9 o'clock, ko wero hi atu ngā clips, ko kōrero mai hoki te reo ne. This is London Broadcasting Service.
Ai.
This is the situation. Kau mātou mōre ane pēhe nā e rā kōrero.
Ai, ki ulera.
Ko whakahoro mātou ki te mea, ko hau te first. Ne?
Ai.
Ko hau te first, nā. Mahua mai koe, nā, ko mea me tō mātou krani. E hā te tikanga o e rā kore, haua.
Kutu e whakarongo nā koutou katoa.
Ai, whakarongo kā ngā kaumātou katoa, hēna mani ki reira. Ki te whakarongo ki te pakanga, ne?
Ai rā.
A kore roa te pakanga. Nā, i era rā ko haka tūtū hia ngā preike te ngā wini.
Ai, kia kore i te raiche puta marama ki waho, ne?
Ai. E rā mea katoa mahala nā. Enu maki tiana. Ne?
Ai, ai.
Aroha pai, eh? Ka noho, ka mutu, ka karakia, ka hoki hoki ko rātou kāinga. I a rā, kwa teke hona before 9 o'clock. Nā, ko plug hiata in a flat battery, no news. Nā, we wena ko ngā mea, hei tahi ne me ngā comics na e pā.
Ai, ai, ki ulei tupuna.
Ai, kia re ko young katoavia e ne e hoa. I wena comics, so that'll be a lovely thing ke tui hoanga rei.
Ai, ai.
Ne, hei tūhanga mga tangata e hoa. Mutu ko e nei mea, te comics e ha, i au e tahi i mua, engari ko lewe mohi o kei hia. Mutu papai hoki ne. The very dear ki te hoko ia e nei.
Oh, ai, ngā mea nei chino collectors items ka mea tapito, ne?
The last one ko, weni te koroke the Phantom.
Ai.
Nā, e ialani waku Phantom, papai, suki, colorful nei, no ka unu e ngā pages i titore. I think, yeah, honora ka panga e taku krani o taku mamarani te rubbish. Vena mea kata ka hoki ngā mara. Nea, ai e nei, ko te Phantom, e ra pānei runga i te TV e hoa.
Ai.
Ki te kiau e hae re ana me tana hoiho, peke play nana. Oh, gosh. You made my day, hoa.
Ai, kia ora rei tupu. Nā hari ata nei te puta mai. O te, o te kata, e whakapiri mai rā tēnā kōrero. You made my day.
Ai.
Ai, nā runga noi tērā e, tipin, e tupuna karanga tirangi anō. A rātou e whakarongo mai nei henara. Kei ia koe a tāua kōrero mutunga. E mahala ana koe i era puka puka. Viroto i ou whakaro tamarikitanga o te rawa.
Ai. Weno, e ku whae, e ku mātua, e ngā iwi ngā reo. Tēnā kutu, tēnā kutu, tēnā kutu katoa. E tangi ana te ngākau, ka waka hoki muli māua, ki ngā whakaro, o ngā kōrero, o ngā comics ne. I e rā lā, ka riro mai he mea nāu, ka swapia koe ki etahi atu, ko te comics. Nā, ko rī lato i to comic, ko hātui nei koe tāu, ma homei au a lato. Ano nei, kia pērā pēr tātou i enei rā.
Yola.
Kia pērā pēr tātou, me hoki muli tātou i rā ahuatanga, homei tāu, hātui ngā tāku māu. Kia koe, mo te rā, mo te rua rā. Ka hoki anō ngā māra ki o tātou mātua, ka here tātou ki o rātou kāinga, ka mauria he kai, he harai nei he whātuma rātou, hoki mai mātou, ko humai e rātou, e ahuaranga ki a mātou e hoki mai te kāinga. A kua nuhi nuhi, koe anō, ko te humainga, ne?
Kia urara.
Ko te humainga e here i runga i te rangi māria, kia pai tō koutou huarahi e tae, kia horo tō koutou here kei pouri rau aini. Oe nā mea, i tīmata mai i ngā comics nei. Pēnā pēr, kia ūton murātou ki ngā huatanga o rātou, e ngā tau e here mai nei, kia pērā tonu o rātou whakaro, he whātu, he homainga. He whātu, e homainga. Hei, whai whakaro mō rātou, he hoa tēne, kia au. E hoa au, kia ia. Nē, wena kōrero. Nā reira, ko te tūmanako e pā. Kia au tātou, ki o tātou, whanaungatanga. Kia au tātou, ki o tātou whanaungatanga. I kia honohono e tātou i ngā ahuatanga e kōrero nei tāua. Nā, kia māmai te here i te huarahi, kia māmai tau au. Tau au i roto i te whakaronga i te katakata. I tau whakaronga. Hau mai koe ki roto ki tēnei whare, me tino kata koe. Me hau mai koe ko wehua to whare, hore kau he mea roto. Engari me wehua koe he kata, ki roto i tēnā whare. Ka pāhoi te orangatanga pūmau, ki roto i tau ngākau. Kia u ngā manaakitanga, kia koutou katoa, e aku whaia, e aku mātua. E ngā iwi, e ngā reo. Tēnā koutou, tēnā koutou, kia ora hui hui mea no tātou katoa.
Ai, kia ora rai tupu nai. Mihi atona e tautokana mue nā kōrero mai te tīmatanga tainoa ki tōna whakarāpopo tō mutu ngāra. Nā rungai tēnā, kotahi anō te kōrero mauri orara.
Kia ora pā.
Iwa te kaumā whetū, ira tahi te iarere. Te reo irirangi o te hiku o te ika.